I'm at zambury.com. Super vibes.
ST Zumala. ST. It up and said the all. That's still a thing. I think you get the it. Get it. Yeah. Fully. God. Achalume wa karibuka. You know. Mr. Tizo say, kwa jemai,
kwa jemai,
kwa beba, haka ngofika sitizo umaziwa, kwa beboy,
kwa beboy,
kwa jemai, kwa beba, haka ngofika sitizo umaziwa, baya guy,
baya guy,
kwa jema,
kwa jema,
kwa beba, haka ngofika sitizo umaziwa, kwa yaka,
yeah,
kwa jemai,
kwa jemai,
kwa beba, buga ngofika sitizo umaziwa, kwa yaka,
yeah,
kwa yaka. Kwa beba, haka ngu fika piki umaziwa pache mwa, yeah. Umaziwa kute inendi mata makai ama fila kufila manana kuyika biti yanga kuti afile kwa ma dima wagulila mwa kuwa stisa za kuma iwoso sama konda kuzaza kuma amaziwa kuti adawa ndadolo ndi ya hilo anafika chiri chose anapika mtu wina sanga ni pwese ndipo ine nina popa Land Cruiser nina pika sungale sese mwana sungale sese ine nina pita 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 nina pita 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 yeah nati
Kwa jemai,
kwa jemai, kwa beba, haka ngofika sitizo umaziwa, kwa beboy,
kwa beboy,
kwa jemai, kwa beba, haka ngofika sitizo umaziwa, baya guy,
baya guy,
kwa jemai,
kwa jemai,
kwa beba, haka ngofika sitizo umaziwa, kwa yaka,
yeah.
Kwa jemai,
kwa jemai,
kwa beba, buga ngofika sitizo umaziwa, kwa yaka,
yeah.
Tungo njanja mugetro Apa ndi kufila kamo wakanga Ndita gwila kumanja magai Lululu alipo asitizo ama tifil Yeah Magai tundima wafilisa Ama ziwa kutadawa anapika Kuma magai ama ngoti aiwe Dine hasla hasla Yeah ine like macholowe Biti so ndenda ija yeah. Magae tu ango njanja 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 Ngati sipuling chifukwa cha ine ine stizo
www.amadzambiri.com
So ma la 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 yeah Fuli, fuli, ga Sa, fuli, fuli, ga